nje mamilo, uko fresh, uko po. Nimependa ulivo vaa, ulivo ngao, ulivo pose. Kwani jina lako nani? Uko na nani? Kivuta kiti karibu, kuna ubaya gani? Mindo yule gentleman na chess machapa. Leo niko single boy na cruise kwa mita. So what's up ma? Uspaki kwa mata. Kula ride, njo to roll, kibongo superstar. Kula run, njo to bowl, twekisha bambata. I wanna know your name before I give you a game. Look at me in my eyes, don't you feel the shame? My paparazzi, my umbea, you don't give a damn. Uko na mimi A-Town, ndani ya nyumba now. Wanaokudate, wanaokutaka, wote achana now. Ainanga kwere, wala kwikwi, mindo mbaya wow. Hey, get money, spend money, tu wapige bao.
Sweet love. Sweet love. Yeah. Sweet love. Sweet love.
Ni vingi usha sema toka kuja. It's get a little freaking with just you. So I gonna roll with you tonight. Yeah, no shiny weza. It's but I mean you make up in your take it teza. Kama tia taratibu bembeleza. I'm gonna hold it closer, closer.
Take over na mi kwako kama mgonjwa na dozi nimesha over. So please come closer to home, u sleep over. Game yangu taratibu ainanga ma hang over.
Sweet love.
Sweet love, baby.
Sweet love.
To you, sweet love.
Kiribaba na bab, kiribaba na bab, kiribaba na bab, bye.
Sweet, sweet love.
Rabadabade, rabadabade, dabadibe, dabadom.
Sweet, sweet love.
Rabadabade, dabadom, dabadibe, dabadom, dabadom.
Records, records, records.